Era muliranwa wo yandibadde alinga muganda wo waliwo okulinanya enjunga emyoyo tegikuuma bwesigwa ekindawunkanya omuliraano eka nalese kusatuse nga tinnasenguse yabadde amaze okuzimba kiruma n'omukazi yannobyeko abadde alimukkira tulakita nga lunsambulira budde ku babbi abatakoowa kunziba bananga omubbi w'emmere muntu mubi esigera kucamuka gwe wiiki ewedde amatooke mwenda ninga abalimira ne bwe nagenze kuwe mukanswaluke mu nsiibwa nange weetamwa konze kansule nga nkuuma nga baagayunja ngweko omukadde waakuna akwasiza ku mmere yaani aluwakanya nakeeranga nnyo nnima mbitooko omukazi abisalira ye waayita mmeka kaali kawungiiza enkuba esammuse neekulira omugoga enzibuunuka eringa ettuuke litemwa gyenva nsayirira kabuuti yange n'effumu nga ludde konze ne mmukwatako kabaka bembe ebyenda mbikumya nali mmutuukako nti ne mmukanga nti ainyabula yagwa kya bugazi konze togenda modduka nkufubise twenyudde bukyanga mungayunja lwaleero katonda gyali mbadde neebuuza nziba bulijjo leero lwentegedde nkukutte lubonaaka bakuŋŋaane oyambulibwe bw'oli muka musajja lukoleere ne bala ategeere ekyova onyirira amatooke kwobba nga baffe bakozimbe nnyini atiriiriza ebbina bulijjo ng'obubbi kwekitudde ekyali kugezza bw'atandika okukaaba maama wenve emeeme ntabanguke kyetonze nkwegayiridde etondoba nebaze mukambwe mulungi omutwalo gw'ennina akangukwe naye tolowooza gwa nsimbi ndi ku mukandala gwe ŋŋamba nguwaddeyo ssebo weeti naye weetiya bulungi nga tokoze ettima n'obudde bwankuba mbazajja kumanya omanye obudde bw'enkuba bumala ebitembuga bwakoona kubita onze katujje nkulaga abaseenene ne mulaga faya mwate njogere ennungi kya bulijjo ekuleka owuluttusi ne mukamuliraano eddoboozi lye nno mwalimu ekinogezi bwantenda okulima ennyo n'obusungu simanyi gye bwalaga konze okomangawo ebyange byebibyoto kyabba bubbi n'akatooke koonyaze ku byonkoledde kaleka oteme kino gyenva muwunzika mulengeza eryakibuze buvanjuba tuba tukyalimu ebyo twerigomba ntonera mmutonera mpozi ne mulirwanwa mwamikago obwedda atukenyeka akanaafa kaggala amatu kubampaawo na kye nnawulira nalaba mbokolera kabuuti yange n'effumu abiwambi n'enduulu n'alayaalukyanalugogalumugabuki okukyusa amaaso nga n'omukyalo weeka agatwegese ng'olwo nninga ekikabi lwansiba saasula mundanga erinnya likola nvankeera nnyo ninyonnyole kubaawako ekituufu nasangana bwana awo nimbubuuza nnyammw alikowa bwe yagenje ne mulirwana mwamikaga akakyera kaice gyenva nyango kayo nasanga wakali muli mwaka radio nga eka imba wakala mpo msibe noluko no simba
mumbate ya mumbate tebusa kona vikavo
tebasa nukulo muranga kikwoo ndise nabwete laba makabe kasanyo wenzi mumbe kutafuma wesi kwa nemu kamulirwa nwa mchala kakanto nyu wangu sanyiwe teyari ntegeka ye mukazi watu afe jamika hii Bwari kugenyi wansa na fufendi netuwa mumanka tapu Kima fundikira omulira nechikukuma wesi kwa ata chikute indo kwe mwaka